E te ti e te tā nau mai rā, nau mai hoki mai ki runga tā tātounei taonga, kua hono mai tā tātounei kai kōrero o te wā, a Matua Peter Kitchen. Kia tahuri ake hau ki te mihi atu ki aia. Tēnā koe, e karape hana koe.
E tukari e te tirana ki e tēnei tangata. Oh, ko pita whare kai tēnei.
Oh, e Matua, mihi ana kia koe kua whai wāhi mai te kōrero. Kia tātou tēnei ahiahi, haa te kihi koe, haa te kihi rawa. He pai te huarere e whiti pai ana tamanui te rā ki runga i a tātou tēnei ahiahi. Nō reira pēhea tō rā, o ti rahea ngā kaupapa kua o ti ia koe tēnei wiki.
Oh, ki te koe i tēnā te whare i ngai takatō. You know, i rapu te rātou pāmu ki te taha o te marae, e Waimanuni.
Mm.
He reau ki reira i te rā, ki kite kite hoki te tai o ngā maue.
Ah, ai, ai.
Ai, te rate mea pai mo te puku, ne?
Mm.
Mo ngā, te ngangara o te cancer.
Ai,
te,
te maue.
The prostate, aye.
Mm. How te kupu pāke o mō te maui, Matua?
Cleavers, cleavers, aye. O, kia mātou hoki te biribi.
Mm.
Yeah, aye, nā koe tangutu tuena nā e taia mai hau ki te mahi e tēne, ki da te kaitaia nei e tuku nā te kia maroki.
Mm.
I'm drying them all out now.
Mm.
He ngari e tutiro nā hau ki te karamu. Tērā hoki te mea pai mō tātou, me pangatū ki rapu i te kaputi.
Ai.
Mō te ngā mea tō mimi, wahine, mō tā rātou toto, you know, te mamai o te toto.
Mm.
Ngā te urinary tract ki rapu i te kidney, ki ngā atena.
Mm.
Me te prostate.
Kia ora, ko te maui me te karamu.
Well, te karamu mō tēnā, me te maue.
Ai.
E rua ngā hua pai mō tēnā.
Mm.
Te mea panipani mō ngā tumors e ngā mea i raku ana koe ki rungo i tō ringa-ringa, o wāwai. Ai. Ma puta mai tēnā mai panipani me te eczema.
Ai.
E raku ana, ai.
Mm.
But ma te mea pai nao me inu atu ne e tēnā e rua ki ana koe.
Ai.
Me inu atu te tai o ina ka whai anō te haere a koe i te rua.
Kia ora. Nō reira, hei hakarite mai tēnei o ngā momo rongoa ka haka maro ki ngia, ne?
Ai. Ai, mo te kaputi, ai.
Mm.
Te karamu ko te Caprosma robusta.
Mm.
Ki te koe wena mea. They've got little orange seeds on them.
Mm.
Or, you know, the flowers come out with little orange. Me kaingatu, but be careful, me koe kia tini te haere.
Rawe, rawe. Nō reira i haere atu koe tēnei ahiahi, tēnei rā te kohi atu wetahi o ngā rau, enei o ngā momo rongoa tēnei rā. Ki hia ki Waimanoni.
Ai, ai, ki te tau o te marae, ki rapu te paraka ki reira.
Mm.
Ai,
oh.
Here he is, na pōra ka piti au, oh, e tini oki.
Kia ora.
E karanga mai ana.
E karanga mai ana ki a koe e Matua Peter.
Oh, e tiki ana a hone mane tiki ro. Oh,
ko wai tira tangata.
Ai, ngā rongoa.
Oh, me whakamahi ngā rongoa, ai, kawa waiho.
Ai,
nō reira, e mahi tika ana.
Te kōrero o ngā hua, those little orange things, don't eat much, but they clip, he mo te lymph nodes.
Mm, kia ora.
E paiti ana wa tātou, you know, ngā mea i rākau mo te māori, ne?
Mm, mm.
Tini oku ngā mahi pai,
ai.
Engari, na mō i o tātou i a awena me mahi atu.
Ai.
E ra tātou mahi. Iai, ne, e here ki te titiro ki ngā mai. Nā ko he, ki tui tai puka puka, nā mō i atu ki te market, ki hari reira.
Kia ora.
Kata kata oi ngā tangata. A tino no me hoko atu.
Ai, tika, tika. Hei, e kua waihanga mai koe tetahi, kua hanga mai koe, kua tuhia mai e koe tetahi puka puka e matua pira?
Ai. E te puka puka tui tui,
ai.
O te puka puka o pa.
te ratu te... Oe nei o ngā... Ai, ai.
Ki te puka puka i ratu te ngāere, ke nā te mea mo te Māori vai e kua.
Nau anō i tuhi e rangorero. Oh, matua, tēnā koe. Hei, hea tētahi rongoa, hei awhina te hunga e raru ana ki te porohau, ara te gout.
Te riwai. Ki rape taku puka puka te tai o ngā mahi pēna. Te riwai, me te beetroot, me te taro, me te celery. Ai, there's a whole recipe there mo tēnā.
No reira, ko ngā hua whenua, ne?
Ai, o ngā mea katoa mo te hua.
Me māua, me tunua, e painua, ahakoa.
Ai.
Oh,
te mea kia, ki kore mātou he kite wena me, tu ngari, ki ratu he te tāte kārina, te nohona rātu ki reira, ngā kopa, ngā pai whenua, wena mea katoa. Ai, pai katoa.
Oh, wera
mea me te afia hia tātou katoa, kia ora, ne?
Nā te me mohioana tāua, ne, e kaha a tātou a... Whānau Māori e raru ana ki tērā momo mā wīwitanga rā te porohau, te gout, nā te kai te kai ngā hua o Tangaroa, ngā mau o Tangaroa. Ai, he pēki raru tēnā.
Hei, pēnā. Kai kina koe, mauria mai ki au.
Ai. Koeira koe. Ai, tika tai, matua. Ai, nō reira, i mihi ana kia koe, harikoa te ngā kai kua whai wahi mai te kōrero kia tātou tēnei ahiahi. Harikoa pai. Nō reira, matua pira, kia pai tō ahiahi.
E koe tau katoa.
Aira, i te whānau, koeira ko te reo kōrero o matua pira kitchen. I mihi ana kia koe tau katoa kua whai wahi mai te hono me te hakarongo ki tātātane taonga o tira ki ngā kai kōrero tēnei rā. Ai, kia kaha te kōrero Māori, ko te wiki o te reo Māori, mairi ora kia koutou 5 minuti ki te 5 karaka i te whānau. Ko hau i tēnei ko Janelle Popata, kia ora mai.